Tēnā tātou e te whānau, whakarongo mai ana ki tēnei wāhanga, ko kuaka mārangaranga. Ko ahau tēnei koroku wai Alan, a ka huri ahau ki te wāa kōrero i nānei, i reira tatari ai a Julie Zhu. Kia ora Julie, kei te pēhia.
Kia ora roku wai, kei te pai.
Okay, so we've been talking a lot on the radio lately about the protests that have been happening in Auckland and Waitangi and all over the country and the world, and I understand that you were part of a group that that carried the banner saying Asians supporting Tino Rangatiratanga. Can you tell us a bit about that, please?
Ai, he roku mātou o etahi rangatahi, etahi tangata no Āhia, no haina ho, no etahi, ko etahi o... o ngā tangata i roto i o mātou rōpū, i tō tātou rōpū, no Hingapoa, no Whikinama, no Taiwana, ko tērā, ko era utahi o kūho, ko tō tūmanako o mātou e hihi ana ki te tautoko ngā iwi Māori mō tō mō te whapai mō tino rangatiratanga. Ko te mea noi ahako nohea, ahako Pākehā tauiwi rānei he tangata tiriti mātou. Nā reira, he tino whakaherehera kia mātou, kia whakahonore, kia whakaihuaka te tiriti o Waitangi.
Tēnā koe, ki a koe, he aha tēnei mea te tino rangatiratanga, kā mutu, he aha ngā mahi o tō rōpū ki te akiaki i tērā mea te tino rangatiratanga?
Anō?
Ki a koe, he aha te tino rangatiratanga. What does your group see tino rangatiratanga as? And he aha ngā mahi, what do you guys do to help and uplift that?
Kia mātou ko te tino rangatira o te iwi Māori he wāhi it's the treaty gives Māori sovereignty to control what to operate your own sovereignty, and the treaty also allows for tangata tiriti to live here, and so Māori have displayed a lot of Ngāti Tangatia to us to allow us to live here, and for us we need to honour that by supporting the fight to, for them to have their own right to govern over themselves and not be governed by the government that we have now, which doesn't support the sovereign rights of Māori. And for us, we would like to continue we're really committed to do more to disrupt the racist anti-Māori narratives that get translated to migrant communities from Pākehā media. So we'd like to have more tauiwi on sides of tangata whenua and have that understanding of the colonial history that has led to the inequality that we have today.
Tēnā koe, tēnā koe. Me te pai hoki te whakarongo ki ira o ngā kōrero. So how being part of this protest over the last little while now, because the TPP isn't really something new, and this fight for tino rangatiratanga isn't really something new. So how did you find the march these last few days, and how did you find Waitangi?
It was really inspiring to see all the people that came out in Tāmaki to protest the TPPA. The crowd that gathered was really huge, and it just shows how many people are really against what this government is trying to do. For us, the group that I was part of that went to Waitangi, we went for a hui, which was also held last year, where a group of young people who are involved with activism of different sorts are coming together. So it's for Pākehā and Tauiwi to come together and learn more about how we can have Te Tiriti o Waitangi impact our activism and always keep that at the forefront of what we're doing.
That's awesome. I've spoken to quite a few people over the last few days that really admire the mahi that you guys have been doing for on behalf of Ngāi Māori, and to show our whanaunga from Tauiwi that another side of Te Ao Māori that isn't always portrayed in the media, and we really appreciate the mahi that you all do. How can, for some of our whanaunga that live in Te Hiku o Te Ika, that aren't from Māori descent, or they might be from Māori descent, but would like to hono to your rōpū and get to know more and follow more of your progress and stuff like that, how can we get involved?
We've been really, really surprised at how much support we've gotten from Māori and non-Māori attempt to support Māori. So we're really grateful and thankful for all of that. We've created an email address where people can get in touch with us. So that's asiansupporttr@gmail.com.
Okay, tēnā koe. And so if we just email that through, and then we can maybe be put on a mailing list and keep up to date with everything that you guys are about, because I'd love to see, and I'm sure a lot of our whanaunga out there would love to see the mahi that you do, and would love to help you guys carry on doing your mahi throughout Aotearoa.
Hi, kia ora. So a lot of us received treaty training from a group called Network Waitangi Whangarei. So now we're trying to hope to pass on that knowledge and education that we received to migrant communities so that they can have a better understanding of Te Tiriti that doesn't come from the Pākehā-dominated education system. Yeah.
Thank you so much, and we're almost out of time. So do you have anything left to say to our listeners out there that are really excited about the mahi that you do?
Yes, we'd just like to again say thank you so much for the support, and we'd really like to emphasise that there's a lot of racial divide that's caused by Pākehā. And pitting like Māori against Chinese, for example, there's a lot of tension between the two groups, and we're just really committed to disrupting that and to celebrate that the treaty is not just for Māori and Pākehā, but for all settlers, and we all need to take responsibility to not be complicit in the settler colonialism and ongoing disposition and oppression of tangata whenua. And ngā mihi mahana kia tuku hunga e whakarongo mai ana.
Ngā mihi kia koe hoki rukuai mō tō tautoko, tēnei kaupapa. Tēnā koe, Julie. Tēnā koe, whaiwā te kōrero mai kia mātou ngā whanaunga o te hiko o te ika. Kia kaha tonu, haere tonu ngā mahi, oke a ururoatia, ka tuku ngā mihi mahana kia koutou katoa, me te rōpū e kia ana ka tautoko i tēnei mea te tino rangatiratanga. Thank you, have a good afternoon, have a good rest of the day, and kia pai tō rā.
Kia ora, kia koe hoki.
A tēnā tātou i te whānau, ko tērā te reo kōrero, a Julie Zhu, tētahi o ngā kaiporotehi, no te rōpū Asian Supporting Tino Rangatiratanga. Me te pai hoki te rungo ki ngā kōrero, i puta mai i te hunga o ngai haina, o ngai hinga poa. Nā reira, koutou ngā whanaunga no tā wāhi, koutou ngā whanaunga no Aotearoa tonu, e tai ana koutou te tuku i ngā imera ki te ro ngā rōpū. Hei akoranga mā tātou. Nā reira, kāre roa ka huri tātou ki ngā pūrongo kōrero o Wātea. Engari kia mautonu mai ki tēnei tō irirangi reo Māori, te hiku o te ika.